We got another one. Your boy is super kid on this one. Naka usensika Mike Chibizo. Hey, your gospel. We now do this. Let's go.
Kulu wachi mwecha mawoko woko. Chipo kukushinda kacha wako. Ami ya kukwecha kangwa jini neko. Kena kakwata wiwanganga na koko. Chipo ya kumaka jangu wako. Kukutatoka mikacha kumakoko. Omu waya na wako tuweka. Kukufulia mami kangwa hasa. Chipo ya kumachangulize. Dala chakukole. Yami changulize. Lelo ngwiwe. Aye. Chipo ya kumaka jangu wako. Kukutatoka mikacha kumakoko.
I miss you when I close my eyes. I see you. Wapilenga umai chibeza. Roso mwaya ya mikutule kwa sala chibeza. I don't sleep baby. Kangwa mwana tulu. My light is standing low. We miss the sun baby. We start to snow. I know uli nala kwa tuleka. Uloze kumuchima ya mingu na kukwanuka. Woki kumucha no baby kuna kukuleka.
Ulu wachi mwacha mawoko woko.
Mwana mbalama.
Chipo kukushinda kacha wako. Ami ya kukwacha kangwa jini neko. Genda kakwata wiwanganga na koko. Chipo ya kumaka jangu wakoko. Kukutatoka mikacha kumakoko. Omu waya na wako tuleka. Kukufulia mami kangwa hasa. Chipo ya kumachangulize. Tala chakukole. Yami changulize. Lelo ngwiwe. Aye. Chipo ya kumaka jangu wakoko. Kukutatoka mikacha kumakoko. Omu waya na wako tuleka. Kukufulia mami kangwa hasa.
Nena saka mikutongo shoka. Kukenga mchima wei. Wekala different eh, kukuleza kwei. Kosha walala mchima wa usende. Elukisha mana meswa mizangima. Na lafu nekala mkondo every day scandal. Inakungilisha mikwanu kama memories. Wanshi ilaika just because Necha jingi chakwilu keka chami kweka. Kela nengila mulafu ya matuka kukweka. I'm regulating ilielu na kwanuka. Please if you mean a pingi nukukisika.
Kulu wachi mwecha mawako woko. Chipo kukushinda kacha wako. Ami ya kukwecha kangwa jini neko. Genda kakwata wiwanganga na koko. Chipo ya kumaka jangu wako. Kukutatoka mikacha kumakoko. Omu waya na wako tuleka. Kukufulia mami kangwa hasa. Chipo ya kumachangulize. Dala chakukole. Yami changulize. Lelo ngwiwe. Aye. Chipo ya kumaka jangu wako. Kukutatoka mikacha kumako. Omu waya na wako tuleka. Kukufule mami kangwa hasa kuku.
Mani no man no kumpepe kana nguwachi. Kupanga makuachi we my just king. Super kumda Justin. Rich Max. Fly kid rat kid. Ngana vene. Mungu mene kele kochi kote. Brother kaumba mungu pangile gadoli. My full family kusema mike chingelos. Mr. I on this. It's a bizo young bizo on this. Kalunda Gaya got you.
Samose.
Your DSK.
Selay.
Young C. Carlos.
Downloaded from Westside Music Blog.net.